Indumiso nembulelo kuyo inkosi yokuba singacula lamaculo mahle kwaye sicule apha kuculo lokugqibela apho umsindisi wakho uyakumema yiza izobona kumsitho womtshato wangokuhlwa ubaba yiza izobona ewe lubaba lolukhethekileyo oluthe lanikelwa kuwe nam kuthi sonke ukuba usimemile wasimemela kwisidlo somtshato sangokuhlwa ewe abantu abaninzi abafuna ukuza siyakufunda okwebhayibhileni zininzi izizathu kwaye ndiyakholwa kwaye ukuba kuseyiloo meko nakule mihla yethu yuba kusekhona izizathu ezininzi akekho umntu ofuna ukuza kwisidlo somtshato sangokuhlwa sobabantu kodwa siyazi ukuba babakhona bazabakho phaa kwaye sifuna ubapha nathi ngalamini ngesidlo somtshato sangokuhlwa siyafunda apha kwilizwi likathixo kwincwadi yokuqala kutimoti phamba sithandaze incwadi yokuqala kutimoti isahluko sokuqala umqolo weshumi nesibini kananjalo ndinombulelo kowandomelezayo uKristu Yesu inkosi yethu kuba wandibalela ukuthi nithembekile andimisela ebulungiseleleni nakuba nangaphambile ndandingumnyelisi nomtshutshisi nomphathi kakubi ndisuka ndenzelwa inceba ngokuba ndakwenza oko ndingazi ndisekungakholweni ke lwanda ngokuncamisileyo ubabalo lwenkosi yethu lunokholo nothando olukuKristu Yesu lithembekile ilizwi eli lifanelwe kukwamkelwa konke eli lokuba uKristu Yesu weza ehlabathini ukuba asindise aboni endingomkhulu kubo mna noko ke ndesuka ndenzela inceba ngenxa yoku ukuze uYesu Kristu akubonakalalise kum mna ungumkhulu konke ukuzeka kade umsindo ndibe ngumzekelo kwabo baza kukholwa kuye base ebomini obungunaphakade ke kaloku kuye ukumkani wawo amaphakade ongenakonakala ongenakubonakala kuthixo olumkileyo yedwa makubekho imbeko nozuko kusemaphakadeni asemaphakadeni amen elo lilizwe elimangalisayo apho upawulos umpostile omkhulu wayenokuthetha nje into enye ndiyabulela kulowo owandomelezayo inkosi yethu uYesu Kristu ndithanda ukuthi ukuba wayenokuqhayisa aqhayise ngobukhulu bakhe namandla akhe wayenokuqhayisa aqhayise ngemfundo yakhe nako konke awakufundayo kodwa xa uKristu wabonakala kuye wayenokuthetha nje la mazwi la siwafundileyo uba ndiyavuya kulowo wandomelezayo inkosi yethu uYesu Kristu ukuba wandibalela ekuthini ndithembekile ewe yayingengomntu wambizayo mhlawumbi akho mntu wayenokwazi ukumbiza kodwa nguthixo ophilileyo wambiza uthixo yinyaniso owabonakala kuye wamthatha wamzisa enkonzweni yakhe kwaye ndiyakholwa ukuba singabona ubukho bukathixo kwiindawo zonke namandla kaThixo kulompostilo kuba unoguqula umntu ngokupheleleyo kuba apho yabonakalisa into awayekade yiyo nento athe wayinikwa ngobaba lukaThixo. Bazalwane abathandekayo nodade, ndiye ndacinga okunjalo nathi sidinga uba siziphile into esasikade siyembathile xa sasingenabuThixo, xa sasisekude kuye. Sasiphi na? Sasenza ntoni na? Zintanda. Kodwa xa sibona isandla sinamandla sikaThixo, xa sibona isandla esikhulu somsindisi esithe sasindisa nathi, esithe sasitsala sasikhupha emgxobhozweni wesono wasenza abantu bakhe, ngoku ke asikwazi ukunceda ngaphandle koba sivakalise bazali nodade amazwi amanye njengompostile uPawulos athethileyo apha esithi ndiyavuya kuye. Ewe, thina sivuya kubani? Ingaba sivuya kulo oyinyaniso osibizileyo? Ingaba siyavuya kuye ngokusindisa? Oh, andazi. Kodwa umzane wethu sele ethe ukuba asimbulele uThixo ngelizwi nangento ethe yeza kuthi ngoba balo, ngoku andiyazi uba kumele sibulele kubani. Iintliziyo zethu kumele uba ziyampompoza nomlomo wethu kuba iyachichima simnike imbeko noduko nodumo nozuko, ngokuba uthe ngokunjalo wenza into ezinkulu kuthi, uzibonekise engonamandla. Ewe, ubaba lwenkosi yethu luthe lwanda kuthi, oh yanga singakuthetha nathi oko ba ubaba lo lukaThixo luthe lwanda nangam, ungakuthetha nawe noko. Kumele uba sikwazi ukuthetha ubaba lwenkosi yethu lwabonakala ngokwaneleyo ngokholo nothando olukuKristu Yesu. Ewe, emva kokuthi lithembekile ilizwi eli kwaye lifanelwe kukwamkelwa indumiso nembeko nembulelo. Ndiyakholwa ukuba sive amazwi anamandla kule kweziyure zimbini ezidlulileyo, asinakukunceda oko ngaphambi uba siwamkele. Kodwa hayi kuphela nje kweziyure zimbini ezidlulileyo, kodwa njengoba ethile umzalwane uThixo khangasilele ukuthetha nathi kwiminyaka embalwa. Oh, ewe, kumangalisa kunjani. Singayityho ngenyaniso ko ngokunjalo singathela izwi likaThixo sixhomeke kulo, asikwazi uba sibe lonye uhlobo. Kwaye lithembekile ilizwi kaThixo, lithembekile elizwi kwaye lifanelwe ukukwamkela ngeendlela zonke, elokuba uKristu Yesu weza ehlabathini ukuba asindise aboni. Kwaye singakutsho oku nathi ngokunjalo sasikude kuThixo kwaye sasisesonweni ekrheqeni, nabanocinga uba akonanga nabanocinga uba akazange onamntu uyazikhohlisa zintanda. Kodwa isibhalo sithi wonke umntu ngumoni ngendalo ngemvelo ngokuba ezelelwe esonweni, kodwa indumiso nembulelo ngokuba ubaba lwenkosi yethu libonakele kuthi. Kuba njani na ke ngako oku ndithe ndafumana inceba? Ewe, nathi okunjalo singazukisa nje ubaba lo olukhulu lwakhe nenceba, kwaye singambulela uThixo kwaye ngokuba uthe wasikhathalela ngako okuzintanda. Ngokunjalo masimnike imbeko nodumo nozuko apha emva kwemini nje, unguThixo wethu, nguye lo sifuna umnika indumiso. Masimeni sithandazeni sonke. Thixo thembekileyo, siyakubulela ngenzulu zentliziyo zethu kanye kwakhona ngale yure yobabalo. Siyakubulela ngelizwi lakho elixabisekileyo elingenakonakala lukaThixo. Ewe Nkosi, amangalisa njani onke amazwi amadoda akwaThixo athe wabonakalisa kwaye asasebenza nanamhlanje kule mihla. Ewe, ilizwi lakho liyashiyeka Nkosi, noba izulu nomhlaba liyadlula, wena uzitshilile ngokwakho, uthathe lo ubumfuna ubunokuthatha omnye kodwa wanyula uSawule lo wabonakala kuye endleleni eDamasko uye wakhanyisa ukukhanya kwakho kuye wambengezelela ukuze kuwe umququ emehlweni akhe Oh Thixo othembekileyo ubaba lunjani nenceba othe wayibonisa kuye kodwa Nkosi hayi kuphela kuye kodwa nakuthi Nkosi uthe walubonaliso lubabalo ngoko ke siyakudumisa sinekuzuku kwinceba yakho othe wayibonalisa kuthi apha kweli xesha lokugqibela libaluleke kakhulu apho uthe wathetha kuthi wathumela umkhonzi wakho umprofeti uthi wabeka ilizwi kwisiphatho sesibane wena uthe wathila Nkosi into ebifihliwe ow lizukile linjani igama lakho asinawukwazi ukuphumla ekudumiseni igama lakho sizukise ilizwi lakho halleluya ngoba ilizwi lakho lithembekile kwaye lifanelwe ukwamkelwa halleluya sinika ubabalo onkosi wonke umntu ukuze singakhutyekiswa khubekela ilizwi lakho xa ilizwi lakho lisiza kuthi mhlawumbi liza njengekrele xa lihlaba into eliyisusa kuthi ngoko sisafuna ukubule sizukise igama lakho Nkosi siyavuya ukuba sibe ngabantu bakho ukuba sithe savunyelwe ukuba silandele ubizo esilivileyo ndumiso egameni lakho Thixo thembekileyo ngoku siyakucela emva kwemini nje yomeleza umzana wam someleze sonke sinika amazwi uba siwathethe uvule indlebe uba zive uvule inhliziyo uba zamkele oko kumele ukuthethe kuthi Thixo thembekileyo siyakucela ku ngokuthobeka nangokuzithoba phambi kwakho indumiso egameni lakho amen mayibonge Nkosi sinaso isithembiso kwaye siyinxalenye selizwi likaThixo kwaye ngokuba kunjalo sele sinesiqiniseko namhla ukuba kuyawuba njalo ngaba injalo ayikho njalo ukuba bengeso sithembiso esisezwini likaThixo ngoko besingazuqiniseka kodwa ngokuba isisithembiso esiselizwini likaThixo yiloo nto kuThixo kungathi besele siphayana ukuba sithe sakwamkela oku ngokukholwa uba umsebenzi kaThixo kubantu bakhe eGolgotha uye wagqitywa ugqityela uluntu kukukhawuleza kasiqaphela ukuba sonke isihlwele esiyindimbane sithengwe ngegazi sithe sahlangulwa sagwetyelwa sahlanjululwa sangcwaliswa salungiswa sagqityeleliswa kwaye saguqulelwa saba ngumfanekiselo kaYesu Kristu oko ke kukwisithuba sexesha emva koko sonke siyavuya kodwa ukuba sicinga uba sisadinga uba sisebenze kusindiso lwethu ngoko sawukwenza njani side simke apha kancinci kancinci emva koko siqaphele ukuba asilenzanga ixesha kodwa ukuba siyaqaphela ngokukholwa ukuba ngumsebenzi wagqityiwayo wentlawulelo kwayiyohane kwisiqithi sasepatmos wabona isihlwele esigqityelelisiweyo sinxibe ezimhlophe isithilelo isahlo seshumini esihlanu wabona ulwandle legilasi wabona abahlanguliweyo bedlala umrhubhe kaThixo phaa kwisityilelo isahlo seshumi elinethoba wabona umtshakazi emsithweni womtshato wemvana kwisityilelo 21 iYerusalem entsha yintoni ke okwesileleyo kuba nje siqiniseke ngokholo ukuba siyinxalenye yaloo nto kwaye isibalo silula kakhulu uThixo angabeka umnqweno ngaphakathi kuthi owendo asele sungisele yona. Akana usebenza nto ngaphakathi kuthi okanye abe kumnqweno ngaphakathi kuthi angayanelisi loo nto. Loo nto ayenzeki kuThixo. Ngayo yonke into athe wayithembisa. Uthe wathatha inxaxheba leyo kuba siya kuyamkela. Ngokunjalo sifuna unika imbeko inkosi yethu ngokholo. Ngokungakholwa ke asiniki imbeko. Kodwa ngokholo lwethu oluqinileyo kuyakwenzeka njengoba iculo lisitsho. Asigcinise ilizwi kaThixo kwakhona. Kuphela kukomeleza noba sizendlala elukholweni. Ukholo kulizwi kaThixo elingenakonakala. Apho yonke injongo ibandakanyiweyo jonga ukuba ayikho malunga nathi ngoko sinokholo olungapheliyo. Ukuba ndingakubuza namhlanje ngabe uqinisekile uba uThixo uzawuzalisekisa sonke isithembiso kubantu bakaIsrayeli? Ngokuqinisekele ungathi kum, Mzana Frank, ewe, oko kuyazihambela njengingathethwanga ngoba uThixo sele kuthethile. Kwaye siyakubona kusenzeka emehlweni ethu kuba uyinyaniso. Ungathi ufumane umbuzo ingathi ubuyathancinci nje ubuzwa ingathi ngokungakholwa. Kodwa ndithenda kubonisa oko ngenjongo ukuba ndenziwa siqaphele uThixo omnye onecebo ngoIsrayeli ohlanganisa abantu bakhe obabuyiselayo. Njengoba watshoyo ngabaprofethi uba impuma mayibakhuphe kungabikho ntshona eyakubabamba, ndiyakubahlanganisa ukuvela kwiziphelo zehlabathi ndibabuyisele kwilizwe lobawo babo. Bathe babuyela phezu kwamazwe alikhulu. Siyazi uba lonke ilizwe kaThixo liyinyaniso, kodwa xa libhekisele kuthi ukholo lomntu ngamnye liyafuneka, hayi nje ukholo likawonke-wonke. Kuwabonakala ngathi kuyasilela kwethutyana, kodwa xa sinokholo oluqinileyo ngoko ke siyawuba yinxalenye yenkqubo kaThixo. Ngoba beninobuza uba ngubani othandabuzayo uba inkosi ithe kuMathewu isahluko sama-24 Luke isahluko sama-21 uba kuyawubakho imfazwe namarhe emfazwe na yonke into. Akukho mntu ngokuba kuzalisekile. Ubani othandabuzayo uba uPawulos uthe incwadi yokuqala uTesalonike isahluko sesihlanu uba ixesha lawufika apho bayakuthi uxolo nokunqaba, emva koko bafikelwe intshabalalo ngebhanqa. Siyakuva oko kwakhona kwakhona uxolo nokunqaba ngamazwi osopolitiko aphezulu lawo kweli xesha lethu. Ewe, kutheni kumele sithandabuze xa sibone zonke izinto ezininzi emhlabeni ngamehlo ethu, hayi ngamehlo komoya? Asingabo komoya ngendlela esicinga ngayo. Ngamanye amaxesha sibona ngokwelizwi likaThixo elizalisekileyo ngamehlo ethu akwenyama, konjalo. Ewe, asinawukholwa ke ukuba uThixo ukuzalisekisile oku Thixo akuthembisileyo ukuthi xa ikwenza kuIsrayeli kwiintlanga. Kwaye xa ithetha ngoGog noMagog phaa kude entshona ithi ndiyakunithatha ndinisuse phaa kude entshona ndinizise elizweni lam ndimenzele uzuko lwam, ku-Isaiah 43:6-7. Ewe, kuko konke ukulungiselwa oko. Siyakubona oko, unoyolo lo unokholo emva uba ebonile, kodwa unoyolo lo unokukholwa phambi koba abone. Ngoba zonke ezi zinto zimalunga nezithembiso zikaThixo ngathi. Ndicinga uba zonke ezi zinto sinokuzamkela kakuhle, kodwa nabani na sinokuzamkela ngoba zithethwe elizwini likaThixo ukuze zisomeleze zisiqinise ekholweni lethu. ukuze kungabiko kugeqa siye phambili nasemba kodwa ukuchase noko sithi uThixo uyazigcina izithembiso zakhe kubantu bakaIsrayeli zonke izizwe ibandla lakhe kumtshakazi uyawuzalisekisa lonke ilizwi ngexesha elifanelekileyo masuke ke ngoku kukholo lukawonke-wonke umntu abe nokholo lokuzimela ukholo esithi thina mna ngokwam ndibe nalo wena ukwakho ube nawo uba lukwazi ukufakwa kakuhle kwicebo likaThixo kwayonke into uThixo asazokuyenza kawuba umtshakazi wakhe okanye umtshakazi libandla ubandakanye uyawuba nokuxhamla kuloo nto uThixo azoyenza ngoba balo kunintsi esinokuthetha ngako oku ndiyathemba ukuba moya kaThixo uza kuguqula konke oko ngathi xa umzana uRuth efunde ilizwi likaPaulus ndiyalifunda phaa isahluko samashumi amabini nesithandathu kwincwadi yezenzo apha ithi kumqolo weshumi nesibhozo izenzo isahluko samashumi amabini anesithandathu umqolo weshumi nesibhozo ukuba uvula amehlo abo ukuze babuye ebumnyameni beze ebumhlotsheni babuye egunyeni likasathana beze kuThixo ukuze bamkele uxolelo lwezono nelifa phakathi kwabangcwalisiweyo ngokukholwa kum ngalo ukholo kuYesu Kristu nguye othethayo owenzayo nguye owabiza uSawule wamenza ukuba abe nguPaulus mva koko wamfaka elungiselweni mhlawumbi likhona ilizwi kwincwadi yesibini kwabaseKorinte kusahluko sesine aphithi umqolo wokuqala incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesine umqolo wokuqala ngenxa yoko sinalo nje olo lungiselelo sithi njengoko senzelwe inceba singethi mandla sisuke sazilahla izinto ezifihlakeleyo ezintloni singahambi ngobuqhetseba singalikhohlakalisi ilizwi likaThixo sisuka ngokuyibonakalisa inyaniso siziyaleze kuso sonke isazela sabantu emehlweni kaThixo le imeko yomntu uThixo ambizileyo wamkhomba elungiselweni lwakhe ukuze ashumayele ilizwi kwaye njengoba sifundile apha asethi mandla ngoba iinceba kaThixo zibonakalisiwe kuthi kwaye ezinceba zezovumelwano ngolungiselelo kwaye ngoku asijongananga noPaulus kodwa nendoda yakwaThixo eyayimisiwe le uThixo wayisebenzisayo ukuba agqibe ba kuzothwani na atsho into ezawugqitywa sinalo nje olulungiselelo asethi mandla kwa abapostile babenokutyhafa nje kancinci wonke umntu uyakudinga intuthuzelo wonke umntu uyadinga ukungenelelo kakhulu abo bangaphambili kodwa siyambulela uThixo ukuba sithuthuzelwa sonke ngelizwi loThixo wethu siyaziphakamisa ngento uThixo wethu ayithethileyo kuthi ngoba ilizwi alisikhahleleli phantsi liyasiphakamisa aphithi sisuke ngokuyibonakalalisa inyaniso siziyaleze kuso sonke isazela sabantu emehlweni kaThixo akho nto ezifihliweyo apho okanye phaya akho sithilelo esikhethekileyo kungenothethwa ngaso kodwa ngovakaliso olucacileyo oluvulekileyo lelizuka thiko sino kujongana na wonke umgwebo sazela esivele bantwini kwaye ngokunjalo emehlweni kathiko emva koku Paulus uthi ukuba ke zigqutyuthelwe indaba ezilungile zethu zigqutyuthelwe kwabo batshabalalayo. Namhla ungathetha okucacileyo kuthiwe ukuba elizwi lityhilwe ngokucacileyo lashunyayelwa liye lashiyeka lifihliwe ebantwini ngokuthixo akakhanga benacebo ngabo, zonke iinzame zethu zingabe ziyalambatha ukuba basesikhepheni esilungileyo basebukhoneni benkosi bakumamela intetho yakhe kwaye intetho yakhe ililizwi lakhe. Intetho yam lilizwi lam, intetho yakhe kumele ibe lilizwi lakho kanye akhonjalo. Intetho yakho yazi uba kwazeke ilizwi lakho, intetho yakhe yenza kwazeke ilizwi lakhe. Kunjalo ke namhla singajongana na wonke umgwebo wesazela sabantu ngokushumayela inyaniso kwaye ngako kunjalo ebusweni bukaThixo. Bekhona ilizwi bendifuna ukulifunda. Umboniselo wemihla ePentecoste pha kuTito isahlo sesithathu apha sofunda umqolo wesine kuTito isahlo sesithathu umqolo wesine. Kodwa ke kuthe kwakubonakala ububele bukaThixo umsindisi wethu nokuthanda kwakhe kungengamisebenzini esebulungise esayenzayo thina kungokwenceba yakhe wasindisa ngenhlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya komoya oyingcwele awamthululayo phezu kwethu ngokobutyebi ngoYesu Kristu umsindisi wethu, kuze sithi sigwetyelwe ngobaba lwalowo sibe ziindlalifa zombomi obungunaphakade ngokwethemba. Oku kuthetha ngokwenziwa kutsha ngenceba ngokuhlanjwa kokuzalwa kokutsha ngokuthululwa komoya, yonke into ihambisana ndawonye. Ngokunjalo ukuthululwa komoya nelizwi lesithembiso olihambe phambi koko uThixo eselethethile umprofeti uYoweli kuchapter 3 kuverse 1 ndayo yokugqibela ithi, pha ngemihla yokugqibela utsho uThixo, ndiyawuthulula umoya wam kuyo yonke inyama. Xa ngoku intlawulelo eGolgotha eyenzekayo abantu babekho, abubomi bukaThixo babunobuyela kubo, yayingeyo meko nje ixesha elithile. Kwaye siyazi kusukele kubethelweni kuye elivukweni ngoko ziveki ezisixhenxe emva koko ibe yiPentecost yayisisithembiso ilizwi likaThixo. Kwaye abo balikholwayo abathe bamkela ilizwi babe bonke emthandazweni uThixo walingcinela ilizwi lakhe wakugcwalisa wonke umntu ngomoya wakhe. Ewe, singayifunda ngolu hlobo ibhaliwe kuzenzo sahlo sokuqala apho inkosi iphindileyo kwakhona yathi apho kuzenzo isahlo sokuqala inkolo yesine uthe ehlanganisene nabo wabathethela ngelithi mabangahlukane eYerusalem mabalinde idinga loyise awathi ukuthetha naliva kum ukuba uYohane okunene wabhaptizwa ngamanzi kodwa nina niyakubhaptizwa ngomoya oyingcwele kungekabi kade emva kwezi ntsuku. Ngokwelizwi lesithembiso sikaThixo
Koko bayibona insikelelo ebanda evalelwe kwesithembiso. Yenza yabonakala labo bathe bamkela ilizwi lesithembiso elingcwele latshwela enhlizweni zabo. Inyaniso kanye akhonjalo. Sonke isithembiso sikaThixo singu ewe singa amen siyakuzaliseka kwabo balikholwayo. Zenzo isehlo sesibini. Petros uyanda phayana kumqolo weshumini esithandathu. Uthi oku khona koko kuthethiweyo ngomprofeti uyoweli kwathiwa. Yakuthi ngayo imihlo yokugqibela utsho uThixo. Ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Baprofete onyana benu neentombi zenu. Athi amadodana enu abone imibono. Namadoda enu amakhulu aphupha amaphupha. Abe yayikungqinwa komnqophi somtsha. Ngokuzalisekiswa kwento eyayikwisithembiso somnqophi somdala. Kodwa ngoku ayisabambelelanga apho. Ngoku inikwe kanye kwakhona ngomlomo wenkosi kwabo bathe bakwamkela ngokulibhala ilizwi elibhaliweyo lithela abalizwe elithethiweyo. Nkosi yagxinisa ngokwayo yathi, lindani eJerusalem ngoba niya kubhaptizwa ngomoya ongcwele kungabikho kudala emva kwezintsuku. Lindani isithembiso sikabawo. Ngaphambi koko nje sisithembiso nje ngoku sisithembiso esisalisekileyo. Ilizwi elaba inyaniso kwabo balikholwayo kwabo balamkelayo kwaye kwabo babelilindele ukuba lizaliseke kubo. Ngaba yenzeke okanye zange yenzeke? Yenzeka njengoba umlomo wenkosi wathethayo. Kuyoba njani ke kupheleni? Mnqophiso mtsha uqale ngolu hlobo ngokuzaliseka kwesiprofethi sebhayibhile. Yayingubani uyohane umbhaptisti? Yena ngokwakhe yayilizwi ezizalisekileyo likathixo, izwi lodanduluka intlango. Ngabe inguye okanye yayingenguye? Ilizwi likathixo lazaliseka kuye. Isithembiso esasiza kudala kodwa isaquphi safika. Isaya waprofetha mhlawumbi iminyaka elikhulu asibhoza neshumi phambi koKristu, uMalaki malunga namakhulu amane phambi koKristu. Xa ixesha lazaliseka into eyayisisithembiso ngaphambili yaba yinyaniso. Mme ngeenyawo zimbini ehamba njengobungqini obuphileyo kaThixo ophilileyo ekunyanisekeni kaThixo nelizwi lakhe olupapelayo ukuba alizalisekise xa ixesha lifikile. Ngoku wayeyintoni uYohane? Uyohane yayililizwi likaThixo liqatshelwe yinyaniso okanye akhonjalo? Ngaphambili kuphela izwi lodandulukayo entlango ilungiseni indlela yenkosi. Ngesaquphi izwi laliphaya ukholo isithembiso yonke into yaba yinyaniso. Ungabona ungayeva apha kuncwadi yezenzo siyafunda into eyayibhalwe kumprofethi Yoweli ku-Isaya 28 nakwezinye izibhalo. Ngesaquphe yaba yinyaniso. Kwakwenzeke ntoni? Abantu bafunyanwa abamkela ilizwi lesithembiso sikaThixo. Yayingabo abo inkosi yathetha kubo ilizwi layo. Yayingabo abo balikholwayo. Ayingabo abo babanamava ngalo. Ayingabo abasisiqinisekiso ubungqini obuphileyo ngoba ilizwi likaThixo alibuyilambatha kodwa liyakugqiba okuThixo lithume ukuba likwenze. Wayeyintoni inkosi Yesu? Wayekukuzaliseka kwento uThixo ayithethileyo ngomlomo wabaprofethi umnqophiso mdala. Ekuqaleni kwento ayithethileyo kwiGenesis sahlo sesithathu umqolo weshumi nesihlanu malunga nembewu yomfazi yakuza ba ityumze intloko yenyoka. Ngayo umprofeti uIsaya wathi ngoba sizalwe umntwana sinikwe unyana mthethelo oba sesichantini sakhe gama lakhe liyakuba ngummangaliso umcebisi uThixo oligorha usoninanini umthethe loxolo. Ixesha elide yayisisithembiso ngesaqubhe kwazalise koko inyaniso engcwele apha emhlabeni, hayi ingcaciso kodwa ukuzaliseka okuyinyaniso kwelizwi eliyinyaniso lesithembiso esingcwele. Wayepha yayingubani? USimon wakhokhelwa ngumoya etempileni, wathatha umntwana ezingalweni zakhe wathi, uyakumndulula noxolo ngoku umkhonzi wakho mnini into zonke, ngoba amehlo am alibonile usindiso lukaThixo. Yayikathi isithembiso ngaphambili, ngaba yikho njani? Ndiyakubuza, ingaba wayenesithembiso na? Inkosi yayimxelele ba phambi koba ufe uyakumbona uMesiya. Wathwala isithembiso, kwaye isithembiso samthwala, kwaye ngesaqubhe kwama phambi kokuzaliseka kwesithembiso esizalisekileyo, wasanga kwiingalo zakhe. Ubhale ntoni uYohane? Oko kwakukho ekuqaleni, sikubonile ngamehlo ethu, into izandla zethu ezikuphathileyo, ilizwi lobomi sishumayele kuye. Hayi kuphela nje ulwazi lwengqondo, kodwa into enokuthatha ezandleni yayiphayana sisiqinisekiso singcwele, ilizwi lenyaniso, kwaye sisazaliseka nanamhlanje kusenjalo nakule mihla. Asidingi mntu uba asicacisele oko, sidinga nje uba sithathe ilizwi likaThixo ezintliziyweni zethu silukhole ngokuvela kwinzuzo zeentliziyo zethu, silinde ke ukuzaliseka kwalo. Thixo akayi kusilela ekwenzeni icebo lakhe. Njengoba kwakunjalo emva phaya, bonke abantu kwakumele balinde ide ifike iyure, hathi ngokunjalo kumele silinde ide ihlasele iyure kaThixo. Ndicinga uba kwakulapha Luke isahluko sokuqala xa isithunywa sazisa isithembiso kuZakariya, xa ngoko ngexesha elinye kwakumele azi uba yephi inkonzo ekumele ayenze. Ndifuna ufunda ukuze songeze kokuqukumbela kwasekuseni. Luke isahluko sokuqala inkolo yeshumi nesihlanu. Kuba uyakuba mkhulu emehlweni iNkosi angakhe asele wayini naselo sincelisayo, uyakuzaliswa ngumoya oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe. Ngabi njalo? Ewe. Nento eninzi ke yoonyana bakaSirayeli uyakuyibuyisela enkosini uThixo wabo. Yena uyakuhamba phambi kobuso bayo enomoya enamandla kaEliya, ukuba azibuyisele iintliziyo zoyise kubantwana nabangevayo kuko ukuqonda kwamalungisa, alungisele inkosi abantu abalungisiweyo. Yinto le isithunywa sayixela uZakariya, siyalazi bali kwakunzima uba akholwe, kodwa xa isithembiso sizaliseka ulwimi lakhe lakhululwa wambulela uThixo. Ngokuqinisekileyo wayenentloni uba engazange ave akholwe nje. Ugciniswa apha kule mpelaviki lukule nyaniso ethi uThixo melame ngelizwi lakhe, ilizwi lakhe liyinyaniso njengoba yena iyinyaniso. Ufanele njengoba ilizwi lakhe lifanele yonke loo nto, ifanele into yonke kuthi oba ilizwi likaThixo liyinyaniso, yonke imisebenzi yakhe yenziwa ngenyaniso. Angayithetha nantoni na enye into, kodwa akanoyithetha into xoke. Uye wasazisa inyaniso, wasazisa izithembiso zakhe kuthi masizithabathe sizamkele. UZakari, uMariya, uSimon bamkele isithembiso, yonke into yazaliseka. Ikhulu elinamashumi amabini bamkela isithembiso, yonke into yazaliseka ngexesha elilungileyo. Kutheni ke kumele sithandabuze ngoku? Siyakubona ukuzaliseka kwelizwi likaThixo phakathi kwezizwe, siyakubona kwilizwe lethu, siyakubona kwiindlela ezininzi. Kutheni kumele sithandabuze? Emva basibone zonke izinto phambi kwamehlo ethu. Ingaba sisona ukuba sithandabuze. Sithandabuze into uThixo ayithethileyo. Kwaye oku kusizisa kumxholo umzana uBrana wagcinisa kuwo ixesha elininzi. Isono kukungakholwa. Ngokungathembi uThixo nokungahlali kwinto ayithethileyo. Emva koko kuyenzeka. Masifunde izibhalo ezithile. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte. Isahluko sesine. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte. Isahluko sesine. Kahle kahle beninomdla ngomqolo wokuqala. Lo sendiwufundile. Ngokuba ngenxa yoko sinalo nje olulungiselo senzelwe inceba singethi mandla sisuke ndithethile ngokufutshane nomzana ukufa ngaphambili kwaye sesavumelana umntu obizwe nguThixo angabeka phantsi na emsebenzini ndingaphendula ntoni ngaloo nto ndingaphendula ndithini kodwa ukuba le ingayintshumayelo yam yokugqibela asilahlekelwa ntliziyo ngamanye amaxesha siyasondela kuloo nto kodwa wonke umntu kumele angqine ngaloo nto kumele sinyaniseke kodwa okunjalo kukhona uvuyo olomelezayo lwamava kwaye ukuba ngoodada abadala kuphela bakuxela bathi mzana uFrank siyavuya ukuba sisenawe ewe oko kusenzeka emva koko phakathi kwabanye abangakholiswayo uphinde womeleze kwakhona incwadi yokuqala uTesalonika chapter 4 ndithanda uyifunda incwadi yokuqala uTesalonika chapter 4 kule mihla kahle kahle kumalunga nogxwilo malunga nento eyakwenzeka phambili ngokunjalo kwaye abantu babonile kwaye banomdla malunga nolungiselelo malunga nobuya ukwenzeka njani na into kodwa ukuba besazi kakuhle akukho siqinisekiso ukuba siyaba yinxalenye yakho ayikokwazi nje kodwa kumele sibe inxalenye yolungiselelo apha ncwadi yokuqala uTesalonika chapter 4 bonakala kuba kubaluleke kakhulu malunga neemfundiso ezithile zexesha lenceba ukuba inkosi xa bekwincwadi yokuqala uTesalonika 4 kuverse 15 na-16 ithi kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi kuba thina saphilayo sisadla ubomi ekubuyeni kwenkosi asiyi kubaphangela abo balele ukufa ngoku yes ngoba inkosi ngokwayo iyakuhla ezulwini inendanduluko kwaye apha ndima inkosi iyawuza kwakhona ngokukhawuleza njengobizo lakhe lokuphaphama ba luphume ewe kuqala kuvakala ubizo lwakhe lokuphaphanyiswa akakwazi ukusuka kwisihlalo senceba lude ubizo lokuphaphama luvakale funda nje ntshumayelo lamzana uBrenham ethi andazi ukuba bangapha balapha kodwa mhlawumbi okuqala okugqibela babizwe ulapho kwaye kuba sifunda uMathewu 25 kahle kahle ithi phakathi kobusuku kwabakho umemezo oluthi yabonani umyeni uYesu phumani niye kumkhawulela eso sisaziso ukunika intluva ubizo kodwa uhlala kwisihlalo senceba ade wokugqibela abizwe angene aze agwetyelwe agqityeleliswe ingaba yinyaniso okanye akho njalo ukuba bengekho kwisihlalo senceba namhlanje kutheni besizawube silapha okukubaluleka kakhulu ngoba inkosi ngokwayo yakuhle mazulwini inendanduluko inkosi ngokwayo ayimfundiso ayilifu ayisithilela kodwa yena ngokwakhe uyabuya ngaba inyaniso kanye khonjalo kwaye kushiyeka kulolo hlobo kwaye uba sifunda ukuqhagamshelwano kakuhle kakuhle ngomonde nje ngoko icacile kwa nesithenge besingenakuyiphazama le nto abo bayiphazamayo ngabazinqondi ngokuba bazi kakhulu abasadingi ukwaziswanto ngoba ulwazi labo lubakhokelela ukuba balahleke ngokucacileyo ngoba inkosi ngokwayo yakuhle emazulwini nelizwi lesiphatha zithunywa necilongo likathixo inendanduluko nezwi lesiphatha zithunywa necilongo likathixo ezi zinto zintathu kuqala kumele zenzeke xa esihle vele ezulwini abafele kuKristu bavuka kuqala ngaba siqaphela kucacileyo loo nto namhla akukho kuyifumana gwenxa apha kokuqikelela apha ziintetho ezicacileyo ilizwi likathixo ngaye Paulus xa esithi ngoku oku sikutsho kuni ngelizwi lenkosi ngokukwanele kum ngoku andidingi ngcaciso ezivela ebantwini ilizwi lenkosi lanele kum kuphela xa ndilisingela ilizwi ndiya kusuka kususa ubuso bam kwingcaciso kodwa ndifuna ukwenza ngenye indlela ndifuna usingela iingcaciso ndibeke indlebe yam elizwini likathixo ngoba inkosi ngokwayo halleluya inkosi ngokwayo yakuhle emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa inecilongo likathixo baze abafele kuKristu bavuke kuqala eli lilizwi lesithembiso sikathixo kwaye silithwala ngaphakathi kuthi zithi ezi zinto zifumane ukuzaliseka kwazo ezi zinto zintathu zidweliswe apha zihamba ngaphambili phambi kokubuya kwenkosi yethu ngokuqinisekileyo akho nto enokutshintshwa ungayifunda nje ngokucacileyo ncwadi yokuqala uKorinte sehlo seshumi nesihlanu pha ngokunjalo wonke umntu ovula intliziyo yakhe xa umele athi amen xa upawulos ebhala apha ncwadi yokuqala uKorinte sehlo seshumi nesihlanu umxolo wamashumi mahlana nanye uyabonani ndinixelela imfihlelo okunene asikulala ukufa sonke siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesaquphe ngephanyaso icilongo lokugqibela kuba liyakulila icilongo bavuka abafileyo bengenakonakala senziwe ngakumbi ke thina ingabe ingathethwa ngokucacileyo pha indanduluko izwi lesiphatha zithunywa emva koko icilongo likathixo ixelwe ngolu hlobo kwabasethesalonika kwaye yabhalwa phantsi kwaye apho kwakhona liyakuvakala ixilongo abafileyo bovuka ngokukhawuleza khawuleza hayi emva kweminyaka engamashumi amabini ananye okanye amashumi amathathu okanye amashumi mane kodwa ukukhawuleza abalele ukufa bovuka bengenakonakala kwaye siyakwenziwa ngakumbi ngaba siyakholoko njengoba kubhalwe elizwini likathixo kwaye sikwamkela njengesithembiso singcwele akekho umntu ekumele uba alahlekise okanye abhidiswe uthixo unenxaxheba kuphela ngento asithembise yona elizwini lakhe zonke izithembiso zabantu zikhokelela ekuphoxekeleni kwaye abo babakholwayo bahamba bengaphethanga kodwa abo babeka ithemba labo kuthixo andas kodwa awukwazi nje nokucinga andicingi uba nonke ndingakucinga nje kuthe ndithi mna kumele ndivubunzima ndinyamezele xa usiva iimfundiso ezininzi neengcaciso kuyo yonke indawo. Kumele kube khona umntu ozawuma elizwini likaThixo. Oko kulungile nje ngoba uThixo akanakulahla yonke into ekudubadubekeni. Kumele kube khona isikhokelo esingcwele endaweni ethile, into onokwazi ukubambelela kuyo iipesenti ezilikhulu, kwaye apho ingaba into engcwelekeleyo ngaphambi banika abantu isithembiso, ithemba lobuxoki yanguThixo angandohlwaye, andenze ukuba ndome ulwimi ndifuna uma phambi kwenkosi nawo bonke abo bolukholwa ilizwi lakhe ngeli xesha. Ndivulekile njengale nto ukuba abantu kumahlelo aliqela bahamba indlela yabo, abazange bayazi inyaniso. Emva koko leyo yintlungu okunjalo, kodwa yintlungu enganyamezelekiyo xa abantu bathe bayihluza inyaniso, beyihluzela ixesha elithile emva koko bakholwe, okanye balandele iindlela zabo okanye iingcaciso zabanye abantu. Leyo yintlungu enganyamezelekiyo. Wathini Paulus? Bambelelani ilizwi lozuko lwam ngaloo mini. Wayefuna ibandla ukuba lishiyeke elizwi likaThixo. Wabhala wathini kwabaseKorinte? Ndiyoyika hleze kuthi njengoba inyoka yamlukuhlayo uEfa neentliziyo zenu zingalukuhlwa malunga nenyaniso. Kubani osaziyo esi sibhalo? Ncwadi yesibini uKorinte sehlelo seshumi 9 kumqolo wokuqala. UPaulus uyabhala ncwadi yesibini uKorinte sehlelo seshumi 9 umqolo wokuqala, akwaye ninganinyamezela kodwa inyaniso ninyamezela ngokuba ndinekhwele ngani? Ngekhwele likaThixo, hayi ngekhwele lam kodwa ngekhwele likaThixo. Kuba ndanindisa ndodeni nye uze ndinimise phambi koKristu niyintombi enyulu. Ndiyoyika ke hleze kuthi nje ukuba inyoka yamlukuhlayo uEfa ngobuqhetseba bayo zonakaliswe ukunjalo nani iingqiqo zenu zimke ekunyaniseni kuye uKristu. Yayintoni okokonakaliswa? Yayingongendawo, yayingusathana othe waphumelela ekuthatheni ilizwi likaThixo alinike iingcaciso zakhe emva koko alibuyisele kuEfa. UPaulus wava ubunzima enekhwele likaThixo, wabekwa phakula ofisi nguThixo, kwaye wayeyazi inxaxheba yakhe ba yintoni enye angayenza uba athwale umsebenzi kaThixo ngentliziyo yakhe imini nobusuku. Thi ndinekhwele ngani ngekhwele likaThixo, kodwa ndiyoyika njengoba nyoka yamlukuhlayo uEfa ngobuqhetseba bayo. Khona abantu abacinga uba ayikwazi ukwenzeka kubo, mhlawumbi sele yenzekile. Ubani wayesondele kuThixo ngaphezu kwaAdamu noEfa? Nankuya uAdamu edalwe ngokomfanekiselo kaThixo, nankuya unkosikazi wakhe wayesondele kuThixo emva phaya ngaphezu kwabo babini, kwaye umtyholi waphumelela kuloo nto. Akho mntu onokuzibekela bucala. Ngethuba utshaba lusiza luthatha ilizwi likaThixo emva koko licacisa ncincapha naphaya, ungalimameli nakanye, ufakwa yityhefu kwaye awuyiqapheli loo nto wena. Ngesaquphe uyawuqaphela uba khona into enomahluko ngaphambili ngokungakwazi uyicacisa. Hayi, inye kuphela into ekumele yenze, hlala kwilizwe eliluqobo loThixo wethu, ungenzi nakunye ukuthandabuza okwakubhekiselanga mntu emntwini omnye. Kuba ngoko ichasene notshaba, kodwa ikhasenayo nabantu, uPaulo savunyela ukuba acacise ukuze sazi ulungelelwano kwelixesha, ubizo lokuba kuphunywe, ubizo oluphaphamisayo kumele lifike kuqala, emva koko ibe lizwi lesiphatha zithunywa, emva koko ibe lixilongo lukaThixo, emva koko abafele kuKristu bavuka, emva koko thina siphilileyo siya kuxilwa kunye nabo siyodibana neNkosi emoyeni. Akho ncaciso ngoba iyawuba loo hlobo ebhalwe ngalo. Ngabakho njalo okanye abanjani? Iyawuba njani njengoba kubhaliwe? Iipesenti ezilikhulu, iipesenti ezilikhulu uThixo uthathe ingxaxheba, iyakuba loo hlobo, ayikwenye indlela. Singathula kancinci nje okomzuzwana, kodwa imini iyakuzo okuqinisekileyo. Xa uvuyo lwethu lwabe lunzulu luvela entliziyweni loba uThixo usigcinile ngomonde elizini lakhe ngokuqinisekileyo, wonke umntu ufuna ukuphaphela umsebenzi kaThixo, ubambelele emsebenzini kaThixo. Ndingathanda ukunceda koko, kodwa akho namnye umntu onokwazi. Ayikho malunga nento esizama ukuyenza, simanje kwindlela kaThixo. Asifuni ukukhawulezi sando, asifuni libazi sando ngokwezenzo zethu, kodwa asifuni ukumanje sizibonale sekuThixo sithi, Nkosi ndilapha, yenza oko okufunayo ngam. Masifunde kwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amabini nethoba namashumi amathathu, apha kubhalwe oku kulandelayo. Ngalowo wamazi kwixa elingaphambili ukunjalo wamisela kwixa elingaphambili kuba afana nomfanekiselo wonyana wakhe. Ngubani onothi amen koku? Kubhaliwe elizwini kaThixo. Iyaba njalo. Ndizawuthatha inyathelo elinye mganyana, kunjalo kuthi kulo mhla, nokuba siyibona iphelele, siyavumelana noThixo sithi, Nkosi njengoba uthethile kunjalo. Kwaye ithi umqolo amashumi amathathu ngokunjalo ababamisela kwixa elingaphambili ngoku wababisa, abababizayo wabagwebela bona, ababagwebelayo wabazukisa nokubazukisa bona. Hayi uba uzobazukisa, sele bazukisile. Ngubani onokholwa oko? Ngubani onokholwa ngentliziyo ukuba lo ngumsebenzi ogqityiweyo intlawulelo othixo wethu? Kwaye uthe ahlala phantsi ngonaphakade ngasekunene kukaThixo elindile zide zonke iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe. Ugqibile umsebenzi, kodwa kumele sikholwe ukuze umsebenzi ogqityiweyo ube yinyaniso engcwele ngaphakathi kuthi. Sonke isithembiso sikaThixo singu ewe, singu amen, kodwa kungazaliseka kuphela apho kwamkelwa khona njengesithembiso sikaThixo elikholweni. KwabaseRoma sahluko sesithandathu sifunda ilizwe elimangalisayo kumqolo wesihlanu. KwabaseRoma sahluko sesithandathu umqolo wesihlanu, ngoba besityalwe sonke ngokomfanekiselo wokufa kwakhe, ngokunjalo samiliselwa ngokufanayo ngovuko lwakhe. Ngaba sayikholwa loo nto? Amen. Asinakwenza ngenye indlela aphandle uba siyikholwe into ethethiweyo kuthi elizwini kaThixo, ngoba uba similiselwe kunye ngentsobi yokufa kwakhe, siya kumiliselwa kunye nangentsobi yokuvuka kwakhe. Udumo malubekho kuThixo wethu. Mva koko ncwadi yesibini Korinti sahluko sesihlanu sifunda okukulandelayo. Ncwadi yesibini kwabaseKorinti sahluko sesihlanu umqolo weshumi elinesine neshumi nesihlanu, apha kubhaliwe, kuba lusifingile nje uthando lukaKristu sigqibe kwelokuthi ukuba ufele bonke emnye ngoko bafile bonke abo, wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabisazidlela ubomi babudlele owafayo wavuka ngenxa yabo. Omnye wabafela bonke ukuze kuthi ngaye bonke babe nobomi. Kwaye akekho umntu oziphilelayo kodwa uphilele iNkosi lo wasifelayo. Kusahluko esinye, isahluko sesihlanu, ncwadi yesibini Korinte apha ithi sinengcinga kumqolo wesihlanu ekumele siyiqaphele apha ithi ke kaloku lo usisebenzele kwaloo nto nguThixo osinike nokusinika isinyaniso sakhe somoya. Paulus uthetha apha ngokumka ngesakhiwo esezulwini, kungcono ukuba angakhululwa kuqala kodwa ombathiswe. Ngoku uyaqhubeka abhale kula ndawo yokugqibela kuba kuze oku kukokomzimba kuginyelwe ebomini. Ngoku uyaqhubeka uthi ngoku lo osinike sonke izinto nguThixo osinike isinyaniso somoya wakhe. Hayi imfundiso kodwa umoya ungcwele siyiyo intlawulelo yasezantsi yentlawulelo yomzimba wethu nokuguqulwa. Kumele igqiniswe le nto ngokucacileyo. Kunceda ntoni uba kufundiswe ngokuxhwila singenalo ukholo lokuxhwila nazonke ezinye izinto? Masizibeke ecaleni kwemzuzwana ukuba amandla la kumele ayasiguqula asinyuse awanelanga nakanye. Ngoko mhlawumbi iyaba yi-injini engena oli okanye engena gearbox okanye engena lahle. Akho nto enokwenzeka zintanda. Njengoba silinde ukubuya kwenkosi nokuguqulwa komzimba wethu masiqinisekise uba isithembiso singcwele esisinyenzelekileyo ukuze sikwazi ukuguqulwa mayibe yinyaniso engcwele kubomi bethu. Kungenjalo ndingathum nakuthi namhla ngokuqiniseko okupheleleyo. Ngoko silinde ngokulambathayo full stop. Akho mntu onokundilindela uba ndime apha ndinixelele uba sonke siyezulwini sonke. Mele ndinixele inyaniso kodwa uThixo ma nayo. UThixo unika into esiyidingayo. Ingabakho njalo? Asikwazi uzinika ngokwethu. Uthe wakuthembisa kwaye izithembiso zakhe zingu ewe zingu amen. Masifunde eli lizwi ncwadi yesibini kuKorinte isahluko sokuqala. Ncwadi yesibini kuKorinte isahluko sokuqala uqolo weshumi nesibhozo apha siyakuxelela. Ncwadi yesibini kuKorinte isahluko sokuqala umqolo weshumi nesibhozo ethembekile nje ke uThixo ilizwi lethu kuni alibanga nguewe nohayi. Ngabe uyayiqaphela le nto ingantoni? Ilizwi elashunyayelwa ngala madoda kwaThixo ababebekwe kulungiselelo kwiofisi yayingengo ewe nohayi, yayingekuya phambili nasemva. Laliqinisekile, lalingu ewe lingu amen. Ilizwe linye namhla lingu ewe lingu amen kwaye sinokuvumelana kwangaphakathi nelizwi lakhe. Ndiyafunda khona kodwa uThixo uqinisekile ngaloo nto. Uyazi uba kukuthini ukuqiniseka? Kukutyikitya wenza isivumelwano. Awukwazi ubhatala nje emva kokubhaqwe. Kumele ume uqinisekile ngomntu. Yinto yokuqela ekugqibela umele uyenze leyo uThixo unokuma esiqinisekiso selizwi lakhe. Wenza isithembiso, kwaye siyazikholwa izithembiso. Izithembiso zikaThixo zingu-ewe, zingu-amen. Akekho umntu othembele kuye oyakuhlazeka, hayi. Zonke izinto zizawuzaliseka ngendlela uThixo azithethe ngayo. Okugqibela uzongena kuphela, kulapho uyavula khona umnyango, kulapho kuphela zonke izinto esisazilindileyo ziza kwenzeka khona. Kodwa uThixo uyinyaniso, beyilizwe eliphume lazakuni kalibe ngu-ewe nohayi. Kuba uYesu owashinyelwa kuni ngathi nandim Silvano noTimothy, khange libe ngu-ewe nohayi, ngokuqinisekileyo hayi. UYesu Kristu yayingengo-ewe nohayi, kodwa yayingu-ewe no-amen. Ngoku ilizwi likaThixo lingu-ewe lingu-amen, lilizwi ulilizwe lenziwe laba yinyama. Kwaye uba uze ezoba uba size sizoba ngumtshakazi welizwi, kumele sikholwe lonke ilizwi njengoba libhaliwe. UYesu Kristu unyana kaThixo yayingengo-ewe nohayi, wayengu-ewe no-amen. Kwaye usenjalo namhla, ungu-alfa ungu-omega. Uthe wathembisa uba lonke ilizwi lakhe liyawuzaliseka ebantwini bakhe. Emva koko siyaxelela, kodwa kuye yayingu-ewe, kuye nesithembiso yayingu-ewe. UThixo uthe ewe kuKristu, uThixo uthe ewe kuwe nakum, kwintlawulelo yam, kwintlawulelo yakho, ekuqapheleni lonke icebo losindiso. KuKristu uThixo uthe ewe, kuKristu uThixo uthe amen. Ngaba siqapheli na uba ilizwi likaThixo laqala ngelaa xesha liyapheleliswa apha kule mihla yokugqibela. Umxholo wamashumi amabini uthi, kuba zonke izithembiso zikaThixo hayi ezam izithembiso, hayi ezinto abantu ekumele bayithethe, kodwa ngazo zonke izithembiso zikaThixo kuye zingu-ewe, kwaye kuye zingu-amen eluzukweni lukaThixo ngathi kuKristu. UThixo wayekwazi ukutsho kokubini u-ewe no-amen, wayekwazi ukunika aqinisekise isithembiso nokuqaphela ngexesha elinye, kwaye wasimela njengesiqiniseko. Wayesazi uba kuhamba kakuhle kuThixo, yonke into ihamba kakuhle. Ngamanye amaxesha sijonge izinto sizibuze, iyaba yintoni na, sibana xhala ngayo. Yonke into uThixo ayenzayo uyenze ngokugqibeleleyo kuKristu. UThixo uthe ewe kuKristu, uThixo uthe amen. Kodwa ngathi sibandakanyiwe, hayi ngaphandle kwethu. Ngoko ngala mazwi mabini apha ndifunde umxholo wamashumi amabini kwakhona. Ngoba zonke izithembiso zikaThixo kuye zingu-ewe zingu-amen, kuse eluzukweni lukaThixo ngathi, ngoba ngokunika komzimba wakhe uthe wazihlawulela ibandla ngoku elenza umzimba wakhe, thina esingamalungu omzimba wenkosi, yena eyintloko, kuye ngokubini u-ewe no-amen uyenzeka eluzukweni lukaThixo ngathi. Umxholo wamashumi amabini ananye uthi, osiqiniselane ke ndawonye nani kuKristu osithambisayo ke nguThixo, osityuni wasiqinisa, wasinika isinyaniso somoya sabasezintliziyweni zethu. Lilizwe linamandla elinjani? andi upumla ndite nifuna amba mkanyana utiko akazu kwazu upumle bantu nbake kwa ya akazu kwazu kusisekaya kukauleza site esu spalo siye saba inyani iso engwele kutusonke abaninzi bathanjiswe ngomoya oyingcwele kule mihla ayingombuzo lowo kodwa ngubani otyiniweyo into etyiniweyo yile yena phakathi sava santoni kwintshumayelo kamzana uBrenham xa into ingolungelwano yonke into ilungile ngoko ityina liyenziwa kwaye into iphephile akumelanga ichukunyiswe ide ifika apho yakhona inqaku layo namhla abantu ngamakholo ngomso ayingomakholo awazi nobumephi umntu onetyuna likathixo andifunde loo nto kwakhona ngokucacileyo osiqiniselayo ke ndawonye nani kuKristu osithambisayo ke nguthixo wasityhwine wasiqinisa wasinika isinyaniso somoya saba sezintliziyweni zethu ingaba uthixo libeka phi ityhwina lakhe kokungcwele kuthi apho athe wakwazi ukuvelisa ubomi obutsha ngalo igazi ilizwi kunye nomoya pha iyaba kukutyhwina okungcwele okungcwele ngaphakathi kuthi hayi nje intambiso kodwa ityhwina likathixo liya ukube licinezelwe kuthi kwintlawulelo yangaphambili khona esinye isibhalo kwabaseroma elingqina ngokucacileyo kukho oko kwabaseroma sehlo sesibhozo umqolo we-11 ethi ke ukuba umoya walo wamvusayo uYesu Kristu kwabafileyo uhleli ngaphakathi kuni lo wamvusayo uKristu kwabafileyo ngokunjalo uya kuyidlisa ubomi imizimba yenu enokonakala ngomoya wakhe ohleli ngaphakathi kuni hayi ngemfundiso hayi ngento ecela uba sisityhilelo hayi ngokwazi kodwa uya kuyidlisa ubomi imizimba yenu enokonakala ngomoya wakhe ohleli ngaphakathi kwenu ilizwi likathixelo kwaye ayikho enye indlela ngaphandle kwaleyo uthixo usibonisele indlela uthile ilizwi lakhe kuthi njengenyaniso uyasazisa namhla ukuba uthembekile ubuya liphaphela ilizwi lakhe ukuze alizalisekise kubo bonke abalikholwayo ngoku apha kubhaliwe kwabaseefeso sahlo sokuqala umqolo we-13 ukuba sityhwiniwe andizuyifunda akhona ixesha selimkile kodwa amazwi onke ayibhaliwe ukuze angasityhafisi angasihliseli phantsi kodwa ukuze siqaphele mamela ndithethile nani ndinihlangulilile ndilityhilile ilizwi lam nentando yam kuni ndinenze naqaphela ixesha neyure yalo myalezo nivile into yomoya ithethayo kwamabandla ngoku niyazilungisa ukuba nixwilwe emva koko ngalo ubabalo uya kusibonisa uba sawufika njani phaya kwaye kungenzeka kanjani uba sibizwe siphume uba samkele ilizwi lenyaniso emva koko sityhwinwe ngomoya ingcwele wesithembiso emva koko xa la yure ihlasele amandla kathixo aya kusiguqula sonke uthixo soloko ethumela ilizwi lakhe nomoya wakhe thumela kokubini ngexesha elinye xa la lilizwi lakhe emva koko ngumoya wakhe uba enze ilizwi lakhe uba beyinyaniso engcwele yinto esiyidingayo leyo yinto oyidingayo wena yinto endiyidingayo andinixelele hayi nje ngokuthandabuzayo kodwa ngokuqiniseka okupheleleyo uthixo mnye ojonge yonke into oyinxalenye yecebo lakhe elikhulu losindiso othwala ilizwi lenyaniso engcwele ngesaquphi amandla omoya engcwele ehla phezu kwabo. Kwenzekani? Babona ilizwi njengesithembiso esisalisekileyo phambi kwamehlo abo, kwaye babe nokuxhamla kwinto uThixo ayenzileyo. Basingabi naxhala, siyalikholwa ilizwi. Ngokunjalo siyakholwa uba uThixo unika umoya wakhe, amandla akhe, ityuna lakhe kwilizwi lakhe, kwaye siyakholwa ukuba iyaba ngamandla akhe aza kusiguqula kule mizimbi inokonakala, asise kwengenakonakala. Njengoba bonke abanye bengazange balinde ngokulambathayo, nathi asilindi ngokulambathayo. Xa ubizo loba siphume luthe lwenzeka, imvula yangasemva iyakuza ngathi iphuma kokulihlaza phezu kwawo wonke amazibulo phamba singena isivuno. Emva koko intliziyo izawugcwala kukuhleka, ilwimi liyawugcwala luzuko. UThixo akayi kusilela ngaba zonke izithembiso kanye nesithembiso sokuguqula imizimba yethu enokonakala yenze iphile. UThixo sele esinikile kokubini ewe no-amen kuKristu. Mele sibe naxhala ngantoni? Ngento enye kuphela, Nkosi ndenze uba ndibe phaya ndigcine elibabalweni lakho, elithandweni lakho, elizwini lakho, ekuthobekeni kwakho. Mandihambe indlela yakho ndide ndisuke ekukholweni ndifikele ekuboneni. Nkosi ndinika amandla akho ngoko aza kundiguqula, andiphakamise andisuse emhlabeni. Ewe, kumele kube khona amandla emva koko. Siyinto enzima kuThixo, kumele kube khona amandla amakhulu. Kuthi asiwazisi ngokwethu nguThixo osinikayo, asiwathele le nto ngokukhawuleza. Le ncwadi ingcwele ebizwa uba iBhayibhile, ilizwe eliqabisekileyo likaThixo, yonke into eyayizokwenzeka kwicebo likaThixo lokusindisa ibhalwe phantsi. Thina siphilileyo kule mihla siyalikholwa ilizwi likaThixo lesithembiso kule mihla. Thina abayakuxhamla enguqulweni noxwilo siyakholwa amazwi esithembiso uba anyanzelekile uba sixhamle kwinguquko kuxwilo. Ngabakho njalo? Ewe, abhekisele kuthi, kwaye angaqaphelwa kuphela ukuba sinowakholo, kwaye ukholo luhamba nesenzo sikaThixo. Ukutsho ke ukuqaphela isithembiso esingcwele esisinikiweyo, kwaye ngokuqinisekileyo njengoba iNkosi yathi, ndandithumela umprofeti phambi ifike imini enkulu yoyikekayo iNkosi, ukuze iguqule iintliziyo zethu zibuyele kubunye nelizwi likaThixo, bayesibuyisele kubunye obungcwele. Ngokuqinisekileyo sinethemba eligwetyelweyo eli saba yinxalenye yalo, ngoba silivile ubizo, ubizo lokuba siphaphame. Yabonani umyeni uyeza, phumani kumkhawulela. Ngoku masiqinisekise uba ukhona ioli eninzi kwizibane zethu, ngokunjalo kwiziphatho zethu, ukuze singadingi phanaphakathi kobusuku xa ifika iNkosi. UThixo sele kukhathalele oko kunjani. Ingaba una umnqweno uba uThixo uya kusigcwalisa sonke ngendlela yoba kuyaba khona ukuqhithela lokomoya, amaqabaza enceba asijikelezeyo ayawa, kodwa sidinga thina izantyala-ntyala. Ewe, makube khona uqhuthela lokomoya uba umoya kaThixo bengathi amazulu ashukuma kanye wakhona kuwe phezu kwabantu bakaThixo ewe ukudubula kwelifu ithingi kuzekare sahlo seshumnqo lokuqala celani imvula ngexesha lemvula kuze inkosi iyakwenza amafu akhanye aninike izantyalantyala zemvula nditsho namhlanje nguye unika imvula yangaphambili neyangasemva yonke into yenza ixesha lakhe lizwi lihamba ngaphambi koko umoya ukunika ubomi ngabe uyavuya ukuba uThixo usibandakanyile kwicebo lakhe uba singakholwa njengoba isibhalo sitsho sibambelele kwilizwi ide isithembiso sokugqibela sizaliseke sisuke ekukholweni sifikele ekubonweni malibongwe lidunyiswe igama lenkosi amen masimeni sithandazeni sonke mhlambi sokucula ichorus ezukweni lukaThixo emva koko ndizawucela ukuba sidibane sonke emthandazweni sibulele uThixo wethu ngelizwi lakhe ngobaba lwakhe ngako konke oko aza kusenzela khona nangaphakathi kuthi kakuhle kakuhle nangathi nje ngokunonelela ngembeko size phambi kothi kobuso boThixo wethu asikhonlapha endaweni ethile kodwa sihlangene phambi kobuso bukaThixo sivile ilizwi lakhe elingcwele kwaye siyathoba phambi kothixo ongcwele eluthulini nasemhlabeni yangangasikelela asiphakamise asomeleze elikhulwini lethu asinike umdla omtsha namandla amatsha kwaye apho kunyanzeleke khona asinike ukucacelwa okutsha malunga nelizwi lakhe namalunga nento eyakwenzeka xa ibuye sonke sifuna ukucula enkosini emva koko simdumise sicula langomithi ufanele ufanele ukwamkela uzuko zuko nembeko unkosi Baba wena wazitala izinto zonke wenu fanele bawethu semazulwini ndiyakubulela ngokuvela kwenzulu yenhliziyo yami ngenyweba enkulu leyokuba sihlangane egameni lakho ebukhoneni bakho phambi kobuso bakho obungcwele sisiva ilizwi lakho elingcwele silukholwa kwaye sisabelana ngalo kungafihliswa kunjani ukupompozela izwini lakho sisiqinisekiso sokholo esisamkelayo ebukhoneni bakho ngokucacelwa kunjani haleluya oh Thixo bam sawuthina kuwe phakathi kwakonke ukubhideka sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofetho haleluya liyabengezela njengesibane esikhanyayo kwindawo emnyama Thixo othembekileyo siyakubulela ngokusigcina kubabalo lwakho elizwini lakho phantsi kwegazi lemvana kude kube sekupheleni sitye sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni Nkosi ethandekayo ngobizo lokugqibela ngobizo oluphaphamisayo ngawumyalezo uthe wazisa phambi kwamehlo ethu wabeka entliziyweni zethu zonke izithembiso ezizawukuza apha sime phambi kwebuso bakho obungcwele. Sikukholwa nelizwi lakho elixabisekileyo. Uthe wathatha inxaxheba, uye waqiniseka ngomnqophiso omtsha. Haleluya. Kwaye unabantu bomnqophiso omtsha, isihlwele esiyindimbane, ngoba uthe lo ngumnqophiso omtsha osegazini lam. Nkosi, ndiyakubulela ngeGolgotha. Ndiyakubulela uba uvukile, uba uthe wasusa amandla okufa, uba weyisile isoko noSatan, uba uzise ubomi banaphakade obutsha ekukhanyeni. Haleluya. Egameni lakho elimangalisayo, ezayizomfundiso le yinyaniso engcwele. Haleluya. Inhlawulelo yethu, inguqulo yethu, ukunyuka kwethu kuyaba yinyaniso engcwele. Haleluya. Siyakubulela Nkosi uThixo Somandla, ngalo ubaba lolunjalo. Asinamazwi, kwilizwi lakho engenakuthetheka elimangalisayo, udibene nabantu bakho elizweni lakho Nkosi. Kwaye ngoku yangumoya wakho ungongeza elizweni lakho, ukuze ilizwi lakho liziswe ebomini ngaphakathi kuthi njengembewu engcwele. Ukuze ilizwi libe yinyaniso engcwele. OThixo uSomandla, uyazi into esiyivayo sonke enhlizweni zethu. Kwesinye isandla siziva singabona bangafanelanga, kodwa Nkosi sithe sanikwa inceba kwaye siyaludumisa olu babalo. Siyakubulela ngako. Isandla sakho esihlatyiweyo masime phezu kwehlwele sakho esiyindimbane, sikhusele babambe elizweni lakho ngenxa yokunikwa imbeko igama lakho. Kuwe kuze ongcwele, ewe kuwe kuze ongcwele, amen. Ezukweni lukaThixo ngathi owuya kuza kwakhona, uba uzukise kwabakho. Haleluya. Nkosi, zukisa igama lakho. Wena usibizile saphuma, ndilizukisile kwaye ndiyakuzukisa kwakhona. Zukisa igama lakho ngokuqinisekisa ilizwi lakho ngemiqondiso emininzi nezimanga Nkosi, ukuze ibandla lakho lamkele ubomi bokomoya obungcwele. Umoya wakho kumele ufikele kumathambo afileyo, kumele ungene. Oh Nkosi ethandekayo, siyakudumisa kwaye siyakuzukisa. Sindisi, bengekho kusilela ngokushumayela nje. UPaulus wayenokutsho ngoko, sinokutsho nangoku. Asinatyala ngegazi lomntu, ngokuba sivakalise lonke icebo likaThixo ngendlela yobupostile neyobuprofeti. Siyakuma phambi koThixo nabonke abo bava ilizwi, bayokuba namava ngezithembiso ezingcwele njengenyaniso. Nkosi, ndiyakubulela ngakoku kwaye ndiyalidumisa igazi lakho, ilizwi lakho nomoya wakho. Iba nabantu bakho Nkosi, usibeke phambi kwamehlo ethu, usibonise into esithe saba yiyo ngendlela yokubona engcwele. Ukutsho ke basesabankonyana neentombi zikaThixo, iintanda abangcwele abenyulwa Nkosi, siyakubulela. Kuba ukwenzile oku ngathi. Ukwenzela thina ngalubabalo. Kuwe. Thixo uSomandla. Sikuthembile. Sikuthemba wonke umsebenzi. Nokupheliswa kwawo. Imeko yeyakho, Nkosi Yesu Kristu. Imeko lesime kuyo, njoba lisitsho iculo. Nkosi siyakubulela ngako oku. Siyalidumisa sizukisa igama lakho elimangalisayo. Elutyileyo kuthi ngendlela emangalisayo. Igama likaYesu. Apho? Sonke isithiyelo siqhawuliweyo. Sonke isiqalekiso sikhululweyo. Nkosi siyakubulela ngako oku. Uxolo lwezono nosindiso kumele lushinyayelwe egameni lakho kuzo zonke izizwe. Nkosi ethandekayo, usindiso lwakho malutyhilwe. Ubonise isandla ingalo yakho eqinileyo, uvuse abafileyo ngelizwi lakho njengoba lisitsho iculo. Yanga ungafudumeza Nkosi iintliziyo zethu. Yanga iintliziyo zethu zingavutha nje uba uthetha nathi. Ndiyakubulela ngelizwi lakho elixabisekileyo bekulingena ukucaca ngaphezulu. Haleluya, indumiso, imbeko nozuko ngoku nangona phakade, egameni elixabisekileyo elingcwele lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen.